Back at Prince to the sights, brother man. The goddamn Somali. A vitamin E.
Good.
Salamudia exi. Huku nilipo mimwe zako nipo mwepesi. Na isi duwa zako sija pokelo kwa mula. Uliomba nife nipigwa tana kombola. Usipate shida kuni like, kuni comment. Kuleta mwengwe zako za mbunje ya neti. Usipate shida kuni follow. Baby wangu anapona na kwani follow. We usipate shida kuni tagi kwenye picha zako. Zenye mafumbo mafumbo shika dabu yako. Tena na kuomba wambe rafiki zako. Wache kuni tashemeji miso mpensi wako wewe. Yama memona kinganga, kinganga nizi atari. Oh kinganga, kinganga nizi atari. Memona kinganga, kinganga nizi atari. Oh kinganga, kinganga nizi atari. Mujamani yesu wangu kinganga, kinganga nizi atari. Oh kinganga, kinganga nizi atari. Hey, memona kinganga, kinganga nizi atari. Oh kinganga, kinganga nizi atari.
GS Music.